alishoni langa lishonga na bani alipumi langa lipuma na bani alishoni langa lishonga na bani izingembezi zosuliwe bangu busungu.
So shall I.